tababare keen ka saabsan ay fagaarka hadalka ee lanqowdii ardayda magaalada Bardaale iyo waliba qaban qaabay Aldaarin Primary and Secondary School oo kumada iskuulaadka degmada waliba xafladda hirtaanka tababarka oo muddoon dareer ardayda ku qayb galay macallimiin waalidiin marti sharaf iyo ardayda Sheldon ee degmada Bardaale oo koreen gudoomiyaha midowga ardayda Aldaarin Primary and Secondary School waxa kumada ay macallimiinta biyaasi tababarka fagaarka hadalka yeena xafladda kelimada ku jeedi
dadkiisna hadda arkayta oo iskuulaadka siin gabadhaha taariikhdii oo siin ku sheekeyo inta la ku bilaabay dadle oo surmi jireen fikri dowladda ku dhaasay kuna dhaadhaasiyeen saasoo kale walaayo qabanay dadkan sheegay marka oo nin geeg walaan isbaraan waa dadka saddex horteen surmi inta la ku bilaabay geeg aadina bariyay taariikhda dadka ka bariyay inta ku bilaabay dadaal sameeyay joogtay waqti nigeen marka geeg kumanaan way badantaan iyo jiifan waayo hadda onin doon iskoon way ba achievement isin sameeyay intee natiijidinka natiijidii qaadatan markii ay raasiin dumaadeliye sidiisin waqtiin aan insiidan oo geeg habladina aan qayb galay iyo sidiisin barnaamij shaban isku doon gidiin taas mudan aan ku qabo walba si ingiriisi gidiin dhamaantin ba antii isin sameeyay istaabiya hadal aan maray oo nisiyagni hadii isin sameeyay walba ku dhal baasay intii kumnaa hortay suntan oo fuurido ku dhaadaysna adduunka adigay walba qiimo leh lanki walaa saabaradi usugeed si koonsoon leh bulshada isku gud biyo qor
sidoo kale ana kumide macallimiinta iyo marti sharafta ku qayb galay xafladda hirtaanka tababarka iyo ku hadalay muhiimadda uu leeyahay ardayda degmada
skills is very important for everybody markii aad ardayda guud ahaan wala baro laakiin may ku sii baradaase banka xirfadda inaad focus ka saarato
mera parayee ke gabraa la shee kar ka sa ko hanta sunti bala gabraa la shee faraa me ta tan guru rit ita bomba wal ka la kaano mai ba jante mai na hai dabda balang e ya tan yar yar da agyu e tan yar yar mai ba ana sihin fikir ke gabraa tu ma ko sa ko there is no way gabraa ma sa ko tu bai na because of ilahi ma min ti sarai mai la hai wala qad karamna bani adam bin adam takramaniya hima un megal ki bese karamaniya at least ana mai sar kore gabor hata din tan ta bana ki ko hawala bila tan ta bana in da dakki mai yoki garab ka siya iyo hai so ana gabor kon ti yar yar antu roba ana mai ar la hai at least ta ban kan je di kora una tam shi fil ardi maraha
mai basin kele dir da mai train ki singe kam en sun bukem galen waa may hayaan fagaarka hadal barana may ba kooy koomay leeray IT ku saabsan barade mana may kooy ku aamaday ini singalwal may ba leeray ismiisan ku faydaysta bulshada may leeray hadii ay sheegada faraas ay leeray diiban mis xurmar adduunyo ilmalay barato ay leeray hadii diiban aan ka faraasan hadan soo kale hadan ilmalay barato leeray hadii adduunyo liibanteed ay akhri liibanteed baa faraas lamada marmay leeray ilma baray taaso ka dhigin ilmiga lamiin shart ah ilmi diini ah iyo kulmaadi ah markan lamada bayni as barat may nagaraas maskan tahay hadii la koosho baratona waa may baneeraa isdii la faraay adan
maani shamaanteeda lama beere mise sid beere training la keen qobadi oo ad baratay waraaq doon shahaadada la kasiin teeda qaadato ida dhigatame wali bal keen ku baahanya wali bal ka tusay wadadi ada guul ku deerinahay tan ka tusay wadadi ada keen fududay lahayd walkasta xirfad agooneed haato inin kasta walba hadan ada keen fududay lahayd tele keen furi weegaas ka soo yaqay rafad
ardaydan la baray sidii oo dadka horti oo ka jeedi lahayeen qudbadooyinka iyo noobsanka jarna waliba in iska jarana ardaydu ku faa'iideysatay magaliyo blaan.